ranking. Legend Conchira Wanga Chakuti. Today we ranking. On your single Kuba party. Tikaja kubwa kanyenye kasta kaba kori kino. Na kachira wano kwenye ngero limu wala wambara. Kuma nino kwa mbara. Ikathe, ikatarina na. Ikathe, ikatarina na. Mbari umbombi, jangu na fetu FMBMBI. Azina wambi wambi, jangu na fetu zina FMBI. Mbari wambombi, jangu na fetu FMBMBI. Azina wambi wambi, jangu na fetu zina FMBI. Sija kugamba anti ndi mwana wa Lodi. Sija kugamba anti ndi mkanda wa Bobby. Is the two love it. If you no feel it, you go feel it. Fire the day you born. Walk it is all, baby, get me done. It is all, see to get to nyenye magari benjore. It is all, see to get to nyenye magari benjore. Yeah. Ikathe, ikatarina na. Mbari wambombi, jangu na fetu FMBMBI. Azina wambi wambi, jangu na fetu zina FMBI. Mbari wambombi, jangu na fetu FMBMBI. Azina wambi wambi, jangu na fetu zina FMBI.
Naito!
Limo parking, legend Conchira Wanga Chakuti. Today we ranking, on your single Kuba party. Tikaja kubwa kanyenye kasta kaba kori kino. Na kachira wano kwenye ngero limu wala wambara. Oma nyino kwa mbara. Ikathe, ikatarina na.
Come up, yeah, baby, dance like this. Kawi ya benda no. You the one that made me feel like this.
Mbari wambombi, jangu na fetu FMBMBI. Azina wambi wambi, jangu na fetu zina FMBI.